Omwaka wa Westi Budama Jacobo Maxon Obothi Obothi awangu de akaluko kwa spika wa parlamenti ye 12 na wangula munne we babadde ku mbiranye ya manyi omubaka wa Jinja East Paul Mwiru ekibiina kya National Unity Platform nabo oludda oluvuganya gavumenti kwe babadde basibidde olukoba mu kumegana kuno era mubaddemu n'omubaka wa La Ropese Division Norbert Mawu nga naye mu lwokaano luno alubaddemu era abadde awera nkolokooto okuwangula obwa sipiika. Jacob Obothi Obothi banaabakubiza kaga bw'afunye obululu 44 mukamu n'addirira Paul Mwiru afunye obululu 6 olwo Norbert Mawu owa Democratic Party yafunye obululu 15. Saabalamuzi w'eggwanga Uganda Dr. Flavian Nzeija yakulembeddemu omukolo ogw'okulondesa akakasiza ebivudde mu kulonda era n'alangirira Jackson Obothi Obothi ng'omuwanguzi w'ekifo kino eky'obwa sipiika bwa paalamenti eye 12.
The total number of ballot papers contained in the ballot box were 519. Total number of members who have abstained from voting, I have 0. Spoiled ballot papers, there are 3. Honorable Obothi Maxon Jacob poured 441 votes. Honorable Mwiru poured 60 votes. Honorable Mao Norbert poured 15 votes. I therefore declare Honorable Obothi Maxon Jacob, who has obtained the highest number of 441 votes cast, as the Speaker elect of the Federal Parliament.
Olumaze okulondebwa okubeera sipiika wa paalamenti eye 12 Jacob Maxon Obothi Obothi alayidde mu maaso g'omukulembeze w'eggwanga General Kaguta Museveni era n'amuwa ebyo ebimukakasa nga sipiika omujjuvu omuli omugo gwa sipiika aweereddwa bendera y'eggwanga Uganda bamuwadde ssemateeka n'ebyo ebigoberera paalamenti okukakasa nti ono ye sipiika omujjuvu era ono aweereddwa n'ekikofiira teyeenaanikiddewo.
Maxon Jacob, swear in the name of the Almighty God that I will at all times well and truly serve the Republic of Uganda in the office of the Speaker, and that I will support and uphold the Constitution of the Republic of Uganda as by law established. So help me God.
Bino byonna we bibeereddewo nga sipiika agenda okuwummula Nalongo Annette Anita Mongo Magogo talina w'alabikako era emikolo gino gyonna tagibaddeeko. We tujjidde ku mpewo nga mu kiseera kino okusinziira ku mateeka agafuga paalamenti kaakati Jacob Obothi Obothi agenda kukubiriza paalamenti era okulonda omumyuka we y'agenda okukukubiriza.